DJ Kamsi. From the land of lions, on the turntables is your legendary DJ, DJ Kamsi.
Place everybody, we know the tie, yeah, yeah. Me and my guys, every time we come with fire, yeah, yeah. We want selector, whenever you hear team, aye, yeah, yeah. You know, number one guy, tell about the aye, yeah, yeah. Eh, I saw this, oh. No better time to hear this, oh. Yeah, eh, I saw this, oh. To celebrate, oh. It truth be said, no matter where I take, no matter who I be, oh God, I give it to you, love. I give it to you, love. No matter where I take, no matter what be great, oh yes, I give it to you, love. I give it to you, love. Yeah, I give it to you, love. That I'm saying.
Bless you with body, oh baby, oh. Starboy go bless you with money, oh my girl. Elekumare, bless you with body, oh baby. Starboy go bless you with money, oh my girl. Yeah. Suck up, 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 baby. Suck up, suck up, suck up, suck up, suck up. Oh yeah, get full lock up. Lock up, lock up, lock up.
Yo, 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 yo,
yo, yo, yo, baby. Suck up, suck up, suck up.
Oh, when I come through, they know we survive, so they turn up all eyes on me now. So many things we fit to do with your
magic,
mama.
Go there, baby.
Ah, stop getting plenty money. Yeah, you know what you gotta do.
Baby,
she low for me, show me how to do. No doubt I'm the one for you. I'm the one for the baby every time you do.
Your
body like Orodo. I'm a yakman, I'm a type of Olo show. Yeah, 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 yeah.
Suck up, suck up. Suck up, suck up, suck up. Suck up, suck up, baby. Suck up, suck up, suck up, suck up, suck up. We are different, lock up. Lock up, lock up, lock up.
I'm a ghetto bad girl, so I'm in my man now, now. Yeah, my love no get it, check out my own, my own. Yeah, I'm a gay, my love my party team, my friend now, now. Hey, mama get stuff for me, my friend now, now. Say, baby, my no get it. I'm a gay, my no get it. I'm a gay, show my dog get it. Why show my dog get it? I'ma get my dog at it. I'ma go show my dog at it. Why show my dog at it? Yeah. One mama me, oh. One mama. One my baby, oh. One mama. Mama no, oh. One mama. Mama la la, oh. One mama. Hey, one mama me, oh. One mama. One my baby, oh. One mama. Mama no, oh.
Massa Wood Kenyan Boy 00 Massa Wood Kenyan Boy
DJ Kamsi.
Una bilanzuka, una fiocata. Malkia falipuka, wako ni medata. Sura changa changa, gozi ya kokobata.
Shep
Toto visi kuti kuti Madwi ti twiti Kameja zia katikati Yani tiki tiki Kani vyo kakamu yani keki keki Madwi ti twiti Speedy mia misi fungi breki Tuki chiki chiki Uwe nama
Pepete, ipepe, pepete
Ipepete ukinama
Pepete, ipepe, pepete
Uwe mama
Pepete, ipepe
Ipepete ukichutama
Ipepete, ipepe, ipepete
Kenyango, kenyango ya
Ipepete, ipepete
Ipepete,
ipepete Ipepete, ipepete
Ipepete,
ipepete
Kana kinapotaka Basi ongeza manjojo Leo taratibu misi na garaka Mbaka majogo The way kali kwa midadi
You turn me, turn me, yo
Fundi wako wa mapesi chumbani
Mandigo ningo
Niko geleka msumari
Kwa nyundo ya kome
Bisi kushika usukani Katoto bisi kuti kuti Madwi ti twiti Kameja siya katikati Yani tiki tiki Kali vyo kakamu yani keki keki Madwi ti twiti Speedy mia misi fungi peki Tuki tiki chiki Hey mama
Pepete, ipepe
Ipepete ukinama
Pepete, ipepe, ipepete
We mama
Pepete,
ipepe,
ipepete
Ipepete ukinama
Pepete,
ipepe, ipepe
Leo nataka ni wajuse Wenye vimaneno mareno wapunguse
DJ Kamsi
Moyo wako ni uturise Chali tu ya puse
Bala 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 Bala
BKB
From the land of lions On the turntables is your legendary DJ DJ Kamsi
If you wanna hear a chicken Somebody say Ra 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 Ra
Leo nataka ni wajuse Wenye vimaneno mareno wapunguse Moyo Ni uturise Yao tusi ya chali tu ya puse
Wenye chuki hao Wabaki na fitina zao Tuachane nao Wapambane na hali zao Wenye chuki zao Wabaki na fitina zao Tuachane nao Wapambane na hali zao
DJ Kamsi.
If you want to hear a tune again, somebody say
B-K-B. Ra, ra,
ra, ra.
DJ Kamsi, holler him on 0725 930 806.
Kaba Ilale.
Yeah, baba. Leo nataka ni wajuse.
Oh my god.
Kwenye vimaneno mareno wapunguse. Moyo wako ni uturise. Chali tu ya puse
Wenye chuki hao Wabaki na fitina zao Tuachane nao Wapambane na hali zao Wenye chuki zao Wabaki na fitina zao Tuachane nao Wapambane na hali zao Oh eh eh
Kiria, mwacha vime bichwa Wallahi kanipatia Anastahiri sifa Chumba kizima chanukia Utu ikajifisha Vidore nasimamia Ukingoni nafikishwa Nani kosha mwili Kwa maji ya madafu
Yendo kocha Ananifunza kucheza rafu
Anichua tumbo la ngiri Kwa mafuta ya karafu
Nikichoka,
ana
nikanda kwa
mabarafu Majabu, majabu, penzi lake la ajabu Majabu, majabu, mahaba yake ajabu Majabu, majabu, penzi lake la ajabu
DJ Kamsi.
Imara kashikiria mocha vimbe bichwa wallahi kanipatia anastahili sifa chumba kizima chanukia uturi kajifisha vidore nasimamia ukingoni nafikishwa nani kosha mwili kwa maji ya madafu
yendo kocha ananifunza kucheza rafu
anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu
Nikanda kwa mabarafu
Majabu, penzi lake la ajabu Majabu, mahaba yake ya ajabu Majabu, penzi lake la ajabu Majabu, mahaba yake ya ajabu Kifua nyuni paka harua Mikono tende anazi chambua Anilamba Kita nani humwaga maua Mingine ata chembe siku anajua Antoa ushamba Nalitake nini kwake Nyombe sipewe Iwe pemba machake chake Chagwe mwenyewe Kanipa pombero yake Ninywe nilewe Mambo shegani mwake mwake, mangaka msewe Libandike, penzi kama gazeti walisome Tuadabishe, sangara shombo vipweti tuangone Nikila nilishe, chapati za alizeti ninone Tuafungishe, midomo uzi simeti tuashone Nani kosha mwili, kwa maji ya madafu
Yendo kocha Ananifunza kucheza rafu
Anichua tumbo la ngiri Kwa mafuta ya karafu
Nikichoka Ananikanda kwa mabarafu
Majabu Penzi lake la ajabu Majabu Mahaba yake ya ajabu Majabu Penzi lake la ajabu Majabu Mahaba yake ya
ajabu Can never turn the light. I know you love me, and the love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, on the kuhole, I will die for you. I swear, who sit in shona?
Vibele, vibele.
Oh, wana piga.
Kelelelele.
Empty kuchifanya.
Vibele, vibele.
Kusisi ya watawezi. Oh, baby.
Vibele, vibele.
Mane tantarira.
Kelelelele.
Wanuknuko, baby.
Vibele, vibele.
Kusisi ya watawezi.
And I want them to know.
Oh, yeah.
Hey, hey, you're the one I love.
What in the know.
Hey, hey, the one I want to know.
I want them to know.
Baby, hey, yeah.
Oh,
you're the one I love. Yeah, yeah. The one I want to.
I saw one baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see. A little chocolate, mama. I saw one baby.
You should get to
drop it down, baby.
You should get to
show me you want to see. A little chocolate, mama. Yeah, Benzi ni shere, benzi pia vita Tugombane tupatane usiri yetu ya ndani Aga, napome stare, ni vitu vya kupita Hasa visi kuchanganyo, kanichusha kambani Benzi langu sicheze kachura, iwe dance
Iwe dance
Kanifanya mchepu the ruler, emerges
Emerges
Oh my love Moyo wangu mwenzako miwe pesa Ni sije kufa Kwa mapresha ufungwe iwe gasa Usijisho na ya Oh anapiga Eti kujifanya Kwa sisi ya watawezi Oh baby Mane tantaira Mwenoknoko baby Kwa sisi ya watawezi
And I want them to know
Oh yeah
You're the one I love
One in the know
The one I wanna
I want them to know
Baby,
DJ Kamsi, holler him on 0725 930 806.
Cool boy.
You are now in the zone.
Simizi sema yendo ato Isia zangu kwa kezineja Baridi yangu kwenye joto Hame umbika ni mrembo mashallah Ananifa Sina pingamizi baby you're my number one Tiezi kata Yakema ujuzi Oh mama Sito pima kwa kena mwaga Mapenzi tele na mpaga Moyo wangu kwa kena kaba hey, hey, hey. Sito pima kwa kena mwaga Mapenzi tele na mpaga Moyo wangu kwa kena kaba yeah. My first lady niwe Nimekuweka moyo ni usiwe na wasiwe Situpu sote maishani My first lady niwe Nimekuweka moyo ni usiwe na wasiwe
You are now in the zone DJ Kamsi.
Moto ya rutisha burudisha kwanza.
Yuko sede Flika mnafega se Ananita bebe Namwita anibe Ano wengi wanabongo cause you love me I don't care Why you feel me holding so happy that we bonded We're bonded Janana baby What do you know what it What do you know what it know what Baby don't worry I know none of feel like we feeling that's alright Baby don't worry What do you know what it What do you know what it know what Baby don't worry Now na nifil na kufila ndari yora Wapotele, wapotele, wapotele Wapotele, wapotele, wapotele Wapotele, wapotele, wapotele Wapotele, wapotele, wapotele
DJ Kamsi.
Cool boy.
Tell me your dream. Mi doko doko mi zozo. Imeni fire na jona kimbe umbeu. For real I just don't know. Mja mwingi wa uongo. Wamesha nita kigeugeu. Abare zangu mi dondo. Dondo. Ila kawa kwa kutitunga saini pole Ujakata tama baby kutoko tili niwe mtokole Ay, 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 nimesha kosa sana sister likuwa wako Ay, 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 natubu kijani ajatambia watu nini Ay, 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 nisha kosa sana sister likusamawa Ay, 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 natubu kijani ajatambia watu nini
Like I do you wrong Jada Jada If you want time I go give you more Jada Jada Today today you go give me love Sawa Sawa Eh eh That's it
Oh Bala
Bala Bala Bala
Bala
Now you can make me sit down this this song La 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 You can't make me feel like I do you wrong Jada Jada If you want time I Wanna pack, wanna need her.
Pesa
Mena boy, chata kila sehe
Wana paka, mwapaka, wana nita
Pesa
Nasifi wako mapes na made
Wana paka, mwapaka, wana nita
Pesa
Konde boy, chata kila sehe
Wana paka, mwapaka, wana nita
Adekaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kunjadela Mwanangu gigi simuoni Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby shot down
Ainama
Onyesha ulivofunzo
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
hey, hey.
Shika ukuta
Ruksa kutunza So sura so shepu Nini kimwona tabani Hivi sinura sepetu Ama ni mwiteji na gani hey. Baby gaya badikila Mwendo kama katapila Migu ya pombe tequila She the best in my mind Pamutuba Kongo Kabila Madongo Lunyamila And she's so sweet Vanilla She the best in my mind oh, oh. Nobody sexy like my baby Tena mwepese kyo kwa baby Adekaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondon Ambalulu kunjadela Mwanangu gigi simuon Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby short down
Ainama
Go down, baby. Give it to them, baby.
Oh, you got them. Toto nyau poli. Anathimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby, kirima. Kisima, kisima.
Anda kisima.
Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ni katoto kachafu kama bata Na mina kafanya ndafu na kata
Salamu zende kwa wanjara
Doni masha kitasa kwenye bonyeru Wambie simba kacharara Anataka msambwanda kwa buku jeru
Aje
Ainama Mama
Ainuka
Baby short down
Ainama
hey, hey, hey.
Shika
kutu Onyesha ulivofunzo
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Kutunza
Nasifi wako mapenzi na made
Wanapaka mwapaka wana nita
Esa
Wena boy chata kila sehe
Wanapaka mwapaka wana nita
Esa Nasifi wako mapenzi na made Wanapaka mwapaka wana nita
Sina mishuni
Tashia vile made mzao na wakita
Inge acha pendo Ilari wako pendo Menipano Umerito agizai Sina malezo Nimeshiwa uwezo na mombali yeju Antoe kitandani Nikawaza jay, inge kwa jay Maisha ya na familia ninge ondoka Nikawaza jay, inge kwa jay Shabiki zangu na ndoto zangu zinge zimika Uye
From the land of mine.
I want to keep you, I no go let you go. Nishafunga na zipu, kwingine nishasema no. Acha nikusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo na zipu, sipati vidonda vyako. If you leave me, I go die my baby. Na ukinipenda, tajidai my baby. Nakoma na zako kachiri kachiri ukibinuka binuka kivumbi na jasho wawiri wawiri kwenye mashika mashika asa baby nite
uniteke uniteke
nicheke kama mtoto
uniteke
baby take hapo ndo penye
uniteke
chi
uniteke
ninenepe kama mpondo
uniteke
no
uniteke
Kunde
genius.
So I don't know the recipe.
I want to keep you, I'm not gonna let you go. Nishafunga na zipu, kwingine nishasema no. Acha nikusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo na vifu, sipati vidonda vyako.
If you leave me, I go die, I go die, my baby.
Na ukinipenda, taji die, my baby. Na komana zako kachiri, kachiri, ukibinuka, binuka.
It's a hype to the entertainment. DJ come say.
Kwenye mashika mashika. Asa baby nite.
Uniteke. Uniteke.
Nicheke kama mto.
Only the best. Neptune's masters. DJ come say for the mix. Tende.
Uniteke.
Kama mpo.
Uniteke.
No.
Uniteke.
Chakacha tionza.
Na minagyoka nungu nungu, miba inasimama.
Nice and smooth.
Macho yake lungu lungu, akinitazama. Na minagyoka nungu nungu, miba inasimama.
It's all about the best, huh?
Fanya wazi unachotaka, zidisha kunipenda. Ila kuna paparazi na basata, tusichapane madenda. Na komana za kukachiri. Binuka, binuka. Kivumbi na jasho wawiri. Wawiri, kwenye mashuka, mashuka. Asa baby nite.
Uniteke. Uniteke.
Nicheke kama mtoto.
Uniteke. Baby teke.
Apo no penye.
Uniteke. Uniteke.
Inenepe kama mpono.
Uniteke.
No.
Uniteke.
Ukudekeza kama mtoto, sura unavurahia. Gafo geuka moto, machozi umelia. Mwimama mwenene, wena pesa kama Dangote. Naweza nijali umusiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzishe mwarabu. Penzi yoyo squeeze is your own. Nashia kwa like it is time. So kupenda achana nani. Le kupenda penda nani. Mambo sesi ya yumbada. Emucheza ufurai. Kama swangi limekole.
Azali nama. Memo penda mungu.
Go 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 go.
Oya inama.
Inama baby.
Kazi penda
mungu. Mungu go.
Azali nama.
Inama baby.
Penda mungu.
Kama tungi limekosa.
Oya inama. Kazi penda mungu.
Babizuba kalemba kadoba je t'aime tout le temps. Mawele kawapi bebe na nata présent. Souci le kawapi chérie na nazalie. Kama nyoso rubela kanga je t'aime. Balu baba zika u, balu baba zika u ngana kole mete. Balu baba zika u, balu baba zika u ngana kole mete. Chérie na nata kido. Nionyesho na nyonga je.
Nyonga, nyonga kibasike. Nyonga, kakibasike. Nyonga, kama kibasike.
Akiuno kifanye pedeli.
Nyonga, nyonga kibasike. Nyonga, kakibasike.
Nyonga,
kama kibasike.
Nagubena mutoko.
Nyonga, nyonga kibasike.
Nyonga,
kakibasike. Nyonga, kama kibasike.
Chisa kakumalaka shikuwa mikoni.
Piga mashuti mashepu, achana nayo. Sijifungwa kazipu, kaumearo.
Wacha wetu siwapege pua kome ngo. Mashallah, ushajua na kupenda. Linga, linga waba mpaka nkomoke. Ewa Allah, kweli penzi nikidota. Zimba, piga msamba mpaka nchanike.
Kanipa moto moto, kanitoa baridi. Kaacha utoto utoto, kajiona zaidi. Mapenzi kipima joto, kanipima baridi. Ulipo na mimi nipo, kikubwa nifaidi.
Mwenzako baby, kanachonyota. Kamoyo, kanachonyota.
Kana ngua ngua go, kanachonyota. Oh baby, kanachonyota. Ukite Kenya, seko seko nyemba. Ukite Kenya, naona ra. Ukite Kenya, seko seko nyeshe. Ukite Kenya, naona ra. Ukite Kenya, seko seko nyemba. Ukite Kenya, mana naona ra. Ukite Kenya, seko seko nyeshe.
Cheza molingo chakacha, kizungu zungu zunguka. Kama masai na luka, shadata. Mashova, ushajua na kupenda. Linga, linga waba mpaka nkomoke. Ewa wa, kweli penzi nikidota. Vimba, piga msamba mpaka nchanike.
Kanipa moto moto, kanitoa baridi. Acha utoto, utoto, kajiona zaidi. Mapenzi kipima joto, kanipima baridi. Ulipo na mimi, nipo kikubwa nifaidi.
Mwenzako baby, kanachonyota. Kamoyo, kanachonyota.
Kana ngua ngua go, kanachonyota. Oh baby, kanachonyota.
Chokoza, moyo kupenda. Unaomependwa, sasa waringa. Mweza kuwa na roga, wapate kupendwa. Na bado wanadunda, haujawahi kupendwa. We unatembea, kwenye penzi unatembea. Tena unasinzia, mweza kuwa na kesha. We unatembea, kwenye penzi unatembea. Na unasinzia, weza kuona kesha ga. Na wengine wanangangana kama ruba. Japo mengine yanalawama, bado wameka. Gumu kustati upya, start tena. Mara maji kupwa, maji kuja. Usipitani kama unalia. Kipewa boy, unazingua. Sipitendi kama unalia. Kipewa boy, unazingua. We unatembea, kwenye penzi unatembea. Ena unasinzia, weza kuwana kesha. We unatembea, kwenye penzi unatembea. Ena unasinzia, weza kuwana kesha.
Ninawaza ni yule yule au nimeona mzimu. Ulivyo ripita kwa kasi ya 4G. Nilikuja ni kusalimu simu nilipotezaga. Umenishoma dhara unajuta. Na yakumbuka yale mapele na kukuna. Umejisweka kwenye shuka, unaona aibu. Leo mashowa marembo ya China unayava. Kwa uokorogo ulivyonga, umejichubu wa chubu. Labda ushamba wangu ndo ulo niponza. Ningeomba appointment ndo ungeongea. Yani natala zangu nilivyo ngojea. Nikuone usoni tu umenishushua. Ibi ndo mesahau.
kisa upendo wangu, kisa usta. Hivi ndo mesahau, sa upendo wangu, kisa usta. Shangai nilikosea, umebadilisha unaitwa queen wa mapenzi. Tabia ulaghai umezoea, kuwabadilisha wenye fedha mimshenzi. Na yakumbuka yale mapele na kukuna, umejisweka kwenye shuka, unaona aibu. Leo mashowa marembo ya China unayapa, kwa uokorogo ulivyonga umejichubu wa chubu. Labda ushamba wangu ndo ulo niponza, nigeomba appointment ndo ungeongea. Yani natala zangu nilivyongojea, nikuone usoni tu umenishushua. Hivi ndo umesahau za upendo wangu, kisa usta. Hivi ndo umesahau za upendo wangu, kisa usta. Hivi ndo umesahau za upendo wangu, kisa usta.
Nilijikuta tu kivyangu, eti mwanzoni ulinipenda. Akabisha shetani huku kwetu, lakimono kuniambia yasiri nijulie mitandani, ukweli ukaukimbia. Eti musika ndo shetani, amani kiki unatafutia. Ndo maombi yangu moyoni, ya unishobiz na ujaniambia. Nisijitasi akilini, ona tulianza bila mapeni, na leo tuna magari. Nimekosa nini jameni? Sulitakalia marufu, wape story magazeti, matusi pande mbili. Kipenzi cha watu jameni, walitupenda sote wawili. Ila Lola, yamemwagika haya zoleki. Lola,
chana nani Lola, rudi kwangu mimi Lola. Sasa umeniachana nani mama Lola, rudi kwangu mimi.
Kuli nimeumbuka, sina taga kukutazama kwenye sura. Milo ya ficha Mungu moyoni, yote unayajua. Naona aibu mpaka kwa marafiki zangu, imekuwa chungu kwa tamaa zangu. Nadia ulinipendaga na mapenzi yalinoga, ndo nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama.
Basi usiniadhibu kwa kosa, tayari nimekubali. Acha kuniusudu kila mahali, ni mimi mitandaoni. Kuomba na suluhisho mama, tusizidi kuvunja mwiko mama, wa mapenzi yetu mimi na wewe.
Lola,
sasa unaniachana nani? Niki mapenzi, rudi kwangu mimi.
Lola,
sasa unaniachana nani mama yo?
Niki mapenzi,
rudi kwangu mimi.
See your smile, see your body is don't lie. Why you find hope? Now I'm on your case, now see my life.
See that smile, see that booty, hips don't lie. I'm so fine, oh. Now you on my case, now see your life.
Acha namba yako, mina nkupigie.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shonga iPhone XS unadai bado, trip ya Paris unasema bado, begi la Chanel unadai bado, unanikomoa mama hadi bado. Niambie mama utakalo sawa, niambie mama usemalo sawa.
Ma!
I'm love, mama utakalo sawa, niambie mama usemalo sawa.
Zijune,
oh yeah, basi nkomo nimalize.
Zijune,
Passing feelings in my list.
DJ Kamsi.
Passing Komoni Malize. Alright. Passing feelings in my list.
Sudden, my body they do me. I love you. Seriously intimidating, my body calibrating. I need you. Even when you're wrong or right, I cannot be satisfied. I just wanna hold you tight and feel alright.
Oh,
I love you. Somebody's in love. What's that? Yes, I'm in love now, now, now. That day, my own all of a sudden, my body they do me. Seriously intimidating, my body calibrating. I need you. Even when you're wrong or right, I cannot be satisfied. I just wanna hold you tight and feel alright. Girl, I no regret. Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you. I appreciate. Since I set my eyes on you, yeah, you knock me out. You freak me out and you knock me out. Especially for me, but you be me. I never you know, say, my love for you is so real, yeah, not even me. Boy, you are the captain of my ship. Baby, when you are shower me, I love to pee. All the promises, yes, me I keep. The ringing on your finger, my love is not cheap. Boy, yeah, you give me joy every day. Yeah, you make me happy every day. The other wrong, you told me, don't make promise to the right. Girl, I hate it when we quarrel and we fight. Cuddling at night, forever in my arms, me a hug it all night. Oh yeah, yeah, you give me joy every day.
Every day,
yeah, you make me happy every day.
Girl, I no regret.
Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you. I appreciate. Since I set my eyes on you,
yeah, you make me out.
You pick me out, then you make me out.
Mindo master hapa ndio kusema. Usiku nyo faso kashindwa kuhema. Kama danda basi sema na mapema. Sijoka black mshoka tukera. Tunamzuka umepanda ye. Tunachiza jaki masaye. Kibada mose dia tandale. Kwanini wewe baki solo? Hapa hatutoki moro. Wetongeza dream finya na bofie. Kila moja yupo chomele wa tila lila.
Tila lila.
Ili pare mpaka morning hakuna kulala. Kila moja yupo chomele wa tila lila. Ili pare mpaka morning hakuna kulala. Tingbadi malo. Tinga tinga kakinyalo. 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 Yeah.
Elio vinyaji tunamwaga kama maji. Machizi wametepa na mashure wako maji. Jirushe kati, onyeshe kipaji. Jinsi unavyoweza kuzungusha kwenye flow. Usiwesu, punguza pupa leo ni paka majogo. Na kwenye party cheki vile mambo gang gang. Tumedunga pamba kani na mabling bling. So wait a bling bling. Machipo kada, hapa nani bala. Unavoshe kidada, wani kuham ham. Umegeza jazi ama kitu tam tam. So baby come come come.
Kila moja yupo tuombelewa tila lila.
Tila lila.
Ili pare paka morning hakuna kulala. Kila moja yupo tuombelewa tila lila.
Tila lila.
Ili pare paka morning hakuna kulala. Mbadi malo tina katinyalo. Mbadi malo tina katinyalo. Tina katinyalo. Tina katinyalo.
DJ Kamsi.
Nimaliza mtani kila siku naleta shida. Ngozi laini rangi meshika. Macho nazo zinanchizisha. Nikikuona jami na chemka. Nisipo kuona pia na chemka. Usheze mbali weni wangu. Mtoto geti kali karibu kwangu. Mwili yako naipenda hivyo. Nywele zako nazipenda hivyo. Mapua kubwa naipenda hivyo. Haga pia naipenda hivyo. Mwambia kizungu wacha kabiso. Sitaribu kuplitz utatisha. Nikona wewe bamba tu bamba. Kina cha kicha kutenda.
Ziggy Ziggy Zaga, you're my African woman. Ziggy Ziggy Zaga, you're my African woman. Ziggy Ziggy Zaga, I'm in love sitorudi nyuma. I'm in love koko nimekwama. Ziggy Ziggy Zaga. Baby go gaga. Nishike kidogo tena na swaga. Baby go gaga. Nipe kwa mpigo vile naitaka. Kila siku kwa tu holiday. Toka Monday to Monday. Unataka peremende. Nitakupa na zende. Napenda yo style yako. Na uzuri wako. Nani uko moto moto. Unanijaza joto. Shuka chini chini mina penda. Oh mina penda. Let me be your defender. Za, Ziggy Ziggy Zaga. Make me your defender.
Ziggy Ziggy Zaga.
Make me your defender.
Ziggy Ziggy Zaga.
You're my African woman. Za, Ziggy Ziggy Zaga. You're my African woman. Za, Ziggy Ziggy Zaga. I'm in love sitorudi nyuma. I'm in love koko nimekwama. Ziggy Ziggy Zaga. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Ziggy Ziggy Zaga. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Ziggy Ziggy Zaga. Ziggy Ziggy Zaga. Zomiba Ziggy Ziggy Zaga Chilimoni Classic.